Mr. Meets Papili
Mba. Exclusive from
TwinJams.com. Utintino Muleba SP. Singe ba sololo sololo chifete na chumbaka. Na ime njewele shifiru andipaka. Can I call my name? Sky Dollars in the building.
More Google the popoka.
Good.
Echi biongo fecha somboka.
Good.
Echi yenga de mirwarira.
Good. Good. Awana good. Tuti wana good. Pamukua.
Good.
Fuma piapo nangu pagasua.
Good.
Shiwelele nere kuri.
Good.
Good. Good. Awana good.
Akasa, kasa, kasa.
Good.
Tuaritora paka na pera ta.
Good.
Akasa, kasa, kasa.
Good.
Tuaritora paka na pera ta.
Awana good. Uno.
Abana goes boy, kuno bari shita, nango yari zongo nari papa bari shete, bari shete, virimba kwati chonse bari penta, mufungwe kuno kwasu kuno bari shete, kuno bara karabo, karabo, karaba, nashpunda fusi memoria pa kuni karaba, nankuwe furu, awaka, barabaraba, kuno twari shete, kusheta pa kusheta, abana goes bari shita, tabatina, tengira kufongo na mazururu mugara, kuno kwa waba kwasi baba nezishara, wapanga sana pa kukusha patara, ama panga na mateza bari papa ama naifi kuno wazi kuno wala tunga gawapena mudara kuno wala fimba virimba kwa zikanshi nombarelo na tufimba ufwesi na chinira nezi kwa kushakushana nesha wadaba rumendo wa numba baka shana gawafufuroka fuma na mashoko zamba za kweroba wopo na uzamba ushiturumba wocha kumaini chikonke femo daini chipange nechiraini tamba pezi choya wa kwasi ya modaini intansi kutupange papa ya balaini mwole kuboli popo.
Good.
Echi biongo fecha somboka.
Good.
Echi renga de mirwarira.
Good. Good. Awana good. Tudi wana good pa mkua.
Good.
Fuma piapo nangu pagasua.
Good.
Shiwelele nere kuri.
Good.
Good. Good. Awana good.
Akasa, kasa, kasa.
Good.
Tuaritora paka na pera ta.
Good.
Akasa, kasa, kasa.
Good.
Tuaritora paka na pera ta.
Awana good. Machine, but she can have a